yande sappo jeddi min ta chapantati studio kalangu habaruji fulfulde kori janyal e modon habaruji di enda fu en kalando fi altinere ko jappi du wonno fa fawar jondu kondani hono gollobe radio et television amfani kebi hono fawar jondu kondani hono torraji goddo wakkati be jano to OIM dum wonno nokkuto fawar jondu lambe wonno fadda kambe don wurtino don enda fa gambatti Allah be gada yartere ko dum wadi non ni fawar jondu kondani kibaruji di ni en kala haldu kondan to enda may mujia wuro wango to enda kanche heedede le Nigeria nokuto power je wompere wuybe goddo heba be nangama be kollama aljumar de enda laamu leeti yewtere men penane studio kala go haltina hala dum sendi fi mardi yaade bibbe adama be kanyu e yartinonde himbe e do keri kanyu ko gatta yewtere kor janyal le modom subhan amadou janganta habaru je fulfu kana woni en puddirtana fu hono latul bal dum du kondani hono fedde leydi Niger et sene mena wakkere mo kalti mo ngam latul bal kambe e fenek be Algérie dum du wona e do fele ittondurgol tewtor coupe mawdo mo leydi Afrique wete dum kan ko watto ma wurdum nade noga en eto en Côte d'Ivoire nena ne kadu wi a noma latul bal gol accata ken himbe nata jeewa dum kana woni hono bita Abdou Rafa horejo faande hellonobe mena o wi dum do halaji boli no hada ka himbe nata jeewa hon latul bal gol e do micitingol du kono ni hono be arkel be gallato bal hakkunde Algérie et Niger en do en gal nyemey to en dan kay leydi Algérie to Algérie do du kono ni hono himbe Algérie kay be jama ko didi mena do hebi gotel yarna kalne le fi ko e kibaru ni altine no ga e lewru mars o en dan wonno ko fawar jondi no himbe dille wambe latibe du kono won do enda le hoggo o yim fedde hawjinde fi ko dardi wambe na be duniyar do gallu nyemen ben don wurti fa wada den ne kay ni hon holde mette mudun en de wono ko himbe amfani radio et television mudun kay no jey gambatte alle yewa heba ko hoji heba holla himbe ko no wada de wono ko fa hande du hedube dammugal hon o yim o enda galle den enda be kambe himbe be narray fa be boninen ben don jatti are mudun en mudi musa kam wono kawji do fil kokol habaruji amfani nani ko halani bandimin Umar Hamma
des réfugiés
himbe ferek wambe do enda ka en won ko wurti no wada yartere dammugal OIM fedde hawjende dillo wambe enda ne wonno ko jon camera on enda wari no hoja ko bomo ngadum enda ne bay jutay sey do mo dammugal be ko te vigile be ummi e makko cakite majju ni woni camera o kay bonnama cagal mudun no min daani min bito ba ko min gondon himbe OIM do wondon wala ko yomtagol gon wade se ana tan jokka yi min ngodi holare yaade suudu sere leedi mede nden ne du halaka mi moyini dereji mudun mi nel dit procureur ngondo do enda sud saria commune nyamedi labo
procureur de l'arrondissement communal nyamé 2
nani faane min kaldi ko do himbe OIM e gambatte alle kan nande ko wonto mabbe dum waddi ni Aissatou Sy kan wono kokko kibaru OIM on enda en pami fedele duniya fille dilla wambe noni o holli wiide ke ko wadde enda wela libe feysede kalay wakati mo faande alamin wa shar noddimo e challalol
Nous regrettons vraiment cette
Meden kolla rafinanol beldum amen do ko wada dum enda gan OIM fedde denta leede duniyaru filla himbe ummotobe leede mum benno jaha leede yasi no jokki wakkati fu neddo hal nyumu mudum kokkobe habaruji di enda kobe gadana dum enda gonga dum welamen basedda gan kokkobe habaru ka en goni kalobe kumpita jama arifu mido wattamude ko hawta gollida amen e cuudi kokkobe habaruji yahan yeso lobbidan du nondu fa hanne hawta jodo dade ame e himbe leedi Niger denne no wodi sanne men kawra men nango dira gaw wallirde kajaabe balla himbe leedi du kumpite no wodiri
et que les communautés aient accès aux bonnes informations
nani tiagal hono guikaji ko wada e dere mangajaaji mawdi tawadi e dere wuro wi'e tengo may mujia dum du kondan lewru jiye outudu no gay didi dum waddi ko police be tawabe harto enda hono imme ke darke gam batte alle wadde widagol do majjum may mujja tawa kanani e le commune rural mo dam barto departement mo kanche heedoyde le Nigeria nanene kadu kono dum waddi ko be kebi be jiitini wibbe wumpen mu dum en kambe police be ko watto jeego mabbe fu nangama hollama du kono laamu leydi dum waddi ko faanden bitel Abubakar Musa bandim bitel Habu Salki lande kemo o holli no yari
L'enquête ouverte par la police nationale.
Police be do fi bondo gada do ngam nangugo e juude mu en tawa hen himbe jo nanga sappo jina yago noga lewru mars du der wuro maymujia commune mo tamborto gubal mangal no tawrane e gube pamari gube deni kawri ngadi fi bondo gada do maymujia bibbe bombe beni jiya kana leddi nigeria gombe no joodi der bangere tudu der wuro maymujia bangere non to bibbe bombe tawa golle mabbe woni fella wujja der luube nyaamoje jeddire wadde jeddire far bangeje didi gondi do keri din fu ibe nata fa yotto der wuro tesawa ibe bujja portable wujji nyaamandeje ene bele teleji mantalaji e cede jamma e nyaloma ibe nata der hoggoje himbe be bujja himbe jeego o nanga police be no wonno tefa ko di bendo
ci pala police
nanni faanen do galdi nyamese hisama nyala ni enda ko himbe no boyto do fi hono rafike joral gaz ko hubbirte dun enda dun du kanda am ko waddo woni hono citernuji gaddoji gaz di enda kanyon ko buyti yaade campaniji goldiroji gaz di enda ciotirobe himbe dun waddini ko suba ko enda ni bandimin fatima lan yaro o yew lando weke mahamman nur latir kany o darni e do fi hono addc dun wonno du kanda ni hono fedde hawjinde yoltugol hakke bibe adama be nani ko haldo majju
les raisons
ko waddi jettira gaz ni woni arande fu ittol gaz on sorage yago soni deb e witari mun der campaniji to gaz on waddete dem campani kebo citern gaz tatina didi der nyaloma handen hebata ba citern goto ko boyay dun der yilaru dumin gadi no wodi der campaniji kewdi ko butaliji gaz duddi no desi di gala gaz ko watta jeddire worre wobbe jeddige didi e gala gaz on min anda ko waddi rafi mun amma ko min pama ni woni rafi ittol mun ni waddi jaccir gaz on e buytari loreji gaz on ko handi campaniji gaz gaddani ga himbe nawturo
formel e ki on des equipements
nani faane tan agades du konan leydi tonciro zerine kandu hikka o enda be boytake do fi hono jaccoral dene wi'etede faane pastek de enda dun du kondan ni waddi ko fawar joni hunno ko be andan do der leydi fe seeda kalay nani ko mbi'etede mahamoud algafiat latido kanyo woni hore jo wadobe kalijito enda ciro zerine o halandi bandeme ahmed felan
lelo gazar to joni
bani wadi rafi dene der lewru suma yere deni woni fi baylol wakati gan wakati fu e wakare mun hikka demal mun wadi rayno wodiri no min gadirta dun hitane fu hitane hikka de kebol mun no yidira no yottoyto fader balde no gay lewru suma yere den ko fero diri rowani hanoni dene no godi sanne rowani gande dabbune ko himbe awi dene den wadi himbe kebay dene den joni no yidira dey minen gatti gokka ko yago der balde nogay suma yeredi on wadan no yidira dun do baydol wakati ni waddi dum fa hana gan himbe demay dene den no min demi dene den on wurtoto der wakati cedu ko himbe kaja ko feewi gan feewi
ana to rasin smadani man
janka e ngar le region mo tilaber tanam belle yara kanyon du konna hala hono kulate ko sotte dum be bi hono tiidi sanale lumoji cogguidi tiidi alle e lewru hono dum wonde dum lewru don kan duudo kan be bi kulle de kan tawe don en sanne yernu alaji adamu ibrahim bi tedo dinay hore jo hono fawar jondu konna lumo be tabe le departement on dama belle yara halani bandimi saydu windi tan
Meangaro ashinna dogonay
nyamdudu koyirna fu wala ndermu sakuru gauri wanana budi ujunaji joy e keme joy kama nari budi ujunaji nayi e budi keme joy sakuru garin budi ujunaji jetti sonnete sakuru ko 25 kuru mararu no sonne budi ujunaji didi e keme didi no wodi ndu ujunaji didi e keme nayi sukkar nden kilo rumu sonnata kenana budi hamre e chapande joy to handen kai ko wala non light on der lady taga amma Allah hokki min ko yirda miden godi ha ko winde bondu kambe su pomme de terre salati e ko nandi e mum nimbe fuuna alsilame be no min pokkina hakki loji amin dum mo fukka tawa der tagazar ko inana bandirabe mu en talka
foray metise do gonay
nonni fedde SNDP ka wonno hono hawrta nani hono fawar joni parti politique gambatte be gada jodo kale en narra hakkunde mabbe do du kono be gadi batu gambatte be jewa do fi talki jojjinaadi kany e committee cingado gam moƴƴinde kulatare de fo eno hani yara dun du kono e do jammal hono parti di gala do laamu wodi ko dum wada wadini fu biteda garba yahaya o halni bandi min mama ada e do fi o ena funo yari
disant que
d'abord awrini de enden wadi gan yewtinaade talki golle e committee gon jojjinaadum
waɗi nder mum. Ɗum ƴewtinake laawol laamu leydi joɗɗinde CNDP fedde leydi mawni Hawjine fi himɓe politique leydi Niger kam fuu e talki kawjiiɗi golle fedde DND. Ko wayra CNDP hawrude jeene lewru septembre hitaandu 2022 nder hawrine DND ni, ɗum ƴami comité o enden joɗɗini ƴewtino laawol laamu leydi gol enden kam fuu e talki kawjiiɗi golle fedde DND nder comité o enden no tawe guɓe tati partiji politique leydi Niger e gollooɓe ministére kawjiiɗo fi reedu leydi Niger kam fuu e kawjiiɗo talki golle fedde DND. Mbi'en du ni partiji ɗi tawaka e laamu kan en ƴami laawol laamu leydi gol e talki ɗi enden ƴewtini ngam hitaande 2019 talki ɗi enden
ƴewtina.
Yerno mbiron mo nanɗo wete Garba Yahya laati secrétaire kawjiɗo golleji fedde CNDP nde partiji politique leydi Niger. Noonni Fawaare jondu konɗan ni hono ɗo ministére hawjinde jande l'école kandu konɗan ni watti hono ñalande nde no han tawe himɓe yehiri l'école l'école ji pamare le leydi Niger ƴiwde 23 lewru mars faya 23 lewru avril 2023 ɗum ɗo Allah e lewru ɗon ka lewru sumayendu enda ɗum saabi ƴiwde altine warde alkamisa so sukaɓe dawi naati yande jeetati ɓe jippata kono ni yande ɗiɗi ñalowma ñande aljumardu konɗa soɓe naati yande jeeta ɓe jippo yande go'o ñalowma ɗum ɗo konɗa ɗe keero leydi Niger fuu wonko ɗum watte kano woni ɗum woodi pawtiri minta capantati. Ko ɗum sendi hono Fawaare joni ƴartigol himɓeji e nokkuje keeri dilla wamɓe kañu e Fawaare joni to konɗa ni hono mardi bondi yaade ɓiɓɓe adamaɓe ɗum wonno ko Fawaare joni yewtere meɗen pindino hande haalto dow muɗum gam batte cendiren ɗum gam batte paamen ɗum fa woɗa Oumarou Gajere Mahamman Bilan laatiɗo kañum o enda ni wonana hadde procureur tan enda Agadez ɗum ɗu konɗa ni o yewtini Moussa Mamman dow fi o enda min pirte ɗengal fulfulde.
La traite des personnes telles que
mardi himɓe gacce noon jukketeɗe hanono talki leydi meɗen kolliri nanggaɗo nder majjum ndu fuu uddete dow dangare tati ɗum ƴewtinto gacce ɗen enden nden ko jukkolgol enden waɗi. Arande ni nanngude joomum no wondi e himɓe ɓe enden no yawtinaɓe naa no gollinaɓe no jaɓa barke golle maɓɓe no ñaama. Nden ɗiɗaɓel mum are ɗe ɗum woni iɗum gollira na no ɗum tokkira ko iɗum jaɓa barke golle ɗen enden iɗum ñaama. Nden tataɓel mum ko saabi neɗɗo nangiɗaɗo gacce ɗe enden no waɗa aɗa yawtina o enda e ko nandi titta. Woɓɓe sembe sembe gattirte nder golle ɗen enda hana gam ɗum muuɗe maɓɓe. Woɓɓe du rafi kanni waddata ɓe jaɓa ɓe golline de tawa ɓe gala iɓe ñaama barke golle maɓɓe ɗe enda fodde no haniri. Woɓɓe ka en du no kiilete ni noon golline ɓe gala iɓe nafu ba
d'exploitation.
Ko feerodiri gollinol himɓe jaɓa barke golle maɓɓe e fi adol yawtina nder cuccukka ummotoɓe leyɗe muɓɓe no jahaleyɗe tubakoɓe.
La différence
ko feerodiri ɗum kan woni gollinol himɓe jaɓa barke golle maɓɓe ɗe enden ni no waɗe nder leydi wurri na ɗum waɗe yaasin leydi ɗin enden. Tawi adi yawtina himɓe o enden kankay caka leydi e leydi waɗete. Misali wallirde goɗɗo naata leydi Niger wala ɗerol baagotol gol hokka joomum naatude leydi ɗin enden sako jooɗo nder mayri ɗum ndu gacce keereteɗe gaɗen
in infraction intentionnel.
Ɗum e wawi waddi ummotoɓe leyɗe muɓɓe no jaaha leyɗe tubakoɓe caama nder wumpere gollinanɓe himɓe no jaɓa barke golle maɓɓe.
Les risques
ko hoyino misali rafi heƴorde hoore mum gam ummotoɓe leyɗe mumen no jaaha leyɗe tubakoɓe ɓe enden ni abada nder rafi tawa gam ɓe gala wuuro ɓe gala ɗu nder leydi maɓɓe ɓe mbawa haala himɓe leydi ɗi nder mum ɓe tawa to toyi iri himɓe ɓe enden jiyata keƴoram durwo ko watta duni fa hande ɓe keɓa ɓe danna ko e maɓɓe kanni ɓe goni ɓe tefa. Gumpe du gollinoje himɓe ɓe enden kiriyiɗe fa woɗi noon. Woɓɓe nder ummotoɓe leyɗe mumen no jaaha leyɗe tubakoɓe ɓe du ga en garta tefa ballire nder majjum ndu sey ɓe kiile ɓe gollini
ivde la victime elle même.
Eyyi dow ɗum won ko kibaru mum e fulfulde tilli hannde nde fa elen jon kam ɗe hewtine en jawtono to habaruji e fulfulɗe nde studio kalango kanjum e dow radio ji fuɗɗi goldite e leydi Niger kañum Fawaare jonde kono WhatsApp e Facebook. Joni mi accidan on e Hawa Ousmane gam batte waddana en kibaruji e ɗengal Hawsankore ñande ndiyam e jaam. Assalamu aleykum.
Kettine sigilaji studio kalango kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welakam sanne miɗo feccide ɗum.